Good evening. Welcome to an hour of music from around the world. The program is Earthbeat. I'm Cecil Doyle. Tonight we're going to spend the hour listening to some classic Congolese rumba and soukous. Going to hear many of the classics, including Franco and the legendary OK Jazz, some of their recordings from the 50s into the 60s to start off the first set. But we're going to start off with a classic, actually the theme song to Earthbeat for many years, Pepe Kale, Tabule Rochereau, and Orchestra Africa Jazz with this classic, Africa, Mokile, Mobembe. As we kick off this Congolese Rumba edition of Earthbeat. Thank you.
bimisie, mikolo minene kotilo bimisie, mikolo minene kotilo bimisie, mawa ona kotilo bimisie, mawa ona kotilo bimisie, mawa Mawa, oh, gana sengateo, mawa.
nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga mpo na nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga baoyo bapekisa basuka boye mama baoyo bapekisa basuka boye mama mwana babota na teme aumelaka te kuna babenda singa kuna babenda singa mama likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongae apotoli tongae okotonga na nini e okotonga na nini e lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tongai lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli tongae masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongae abotoli tongae okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tongae lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli tongae masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongae abotoli tongae okotonga na nini ye okotonga na nini ye olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
nalobaloba pamba te mama likambo ezali na maboko ya bato mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki ye
olobaki tro na esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
nalobaloba pamba te mama babotoli yo video mama
seleka
soki nalobi bokokanga ngai bulusu e
olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
nalobaloba pamba te mama likambo ezali na tina e mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki ye
olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
nalobaloba pamba te mama bokanga ngai ndoki ye mama soki nalobi bokokanga ngai bulusu e
olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama
kata nengo kataka loba lisusu mama toko kanie
naloba loba pamba te mama toko mi macho nil mama soki nalobi oko tomboka na yo bandeko e
loba kitona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama toko kanie
naloba loba pamba te mama osongeli ventilateur mama babotoli yo malilie
loba kitona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama toko kanie
naloba loba pamba te mama okomono pasi na bangungi mama okomi beta mbata na nzoto e
oloba kitona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama toko kanie
naloba loba pamba te mama babotoli yo fideyo mama ndenge nini okomi tala lisusu e
oloba kitona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama toko kanie
naloba loba pamba te mama lakisa ngai fungola mama oyo zalaki kopepa e
oloba kitona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama toko kanie
naloba loba pamba te mama
oh mama mo
yaka tomelaka bimusu e mama soki nalobi okokanganga ndokie
oloba kitona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama toko kanie
naloba loba pamba te mama osongeli mai ya moto mama frigo na yo tango nyonso bapane
oloba kitona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama toko kanie
thank you. mboko yo makambo mama kisa sambo ke tonda makambo mama Montonio swalingi bakanganga ibandeko mama mboko yo makambo mama kisa sambo ke tonda lokuta mama Balinginga ina kima kisasa mama Soki na kimi bazui raison mama Ngai pena koki mate mama Biso na bango obele etumba mama Boko kana mwana ya moto boye biye pay bakunda moto luna ete na sona bata Mboko yo makambo mama Montonyo swalingi bakanganga ibandeko mama Boloko na kota ka batonda kate mama Kisa sambo ke tonda lokuta mama Balobi ngai na bomi bato na poto Balobi ngai na teki ndunda ya koita na poto Kisa sambo ke tonda lokuta mama Boko kana mwana ya motoi Pona nini ye, asali nini ye, akoli na miso na bino, azui na miso na bino, pona nini bolingi bakanga ye bandeko ye. Ngai moto na kotondi sandolo te bandeko ye. Kisa sambo ketonda makambo mama. Mboko yo makambo mama Obele baninga tosala kana bango salongo mama Bako bomanga ipo bazongi si medaye Mboko yo makambo mama Mwana yelanga gitara na solola
You're listening to Earthbeat here on KRVS, Lafayette Lake Charles. Some classic rumba from the great Franco. Something called Kinshasa Mbokaya Makambo. Before that, Taylor. Then prior to that, the legendary Dr. Nico and Orchestra Africa Jazz with a number entitled Merengue Fafa. Before that, a couple more classics from the 1950s from Franco and OK Jazz. Andulku Lutshuma. And before that, La Rumba OK. And the program started off with the legendary Pepe Kale Tabule Rochereau Orchestra Africa Jazz with the theme song to Earthbeat for many, many years, Africa Mokili Mobimbi. This is Earthbeat, music from around the world, here on KRVS every week. I'm Cecil Doyle. In the background, we're listening to area music from right here in Lafayette, from the ensemble known as Boma Banga. Local musicians, Daniel Kulik on guitar, Trey Boudreau bass, Glenn Fields on maracas, and Bill Smith on congas. Something called Mutima Yafafa, as we continue here on Earthbeat. Music from the Congo. Thank you. Once again, local music from Daniel Kulick, Trey Boudreau, Glenn Fields, Bill Smith. They're called Boma Bunga. You're listening to Earthbeat here on KRVS. Back in 1994, Congolese superstar Tabule Rochereau performed at Festival International, and while in town, made it to Dockside Studios, recorded an album with David Farrell and Tony Daigle Engineering. Came out on Rounder Records back in 1994. This is Tabule Rochereau with Orchestra Afrisa International, with the title track to the album, Muzina.
Muzina, Muzina di tata, edi mwana, edi mpeve santu, Muzina di tata nzameo, Muzina.
Babota mabazala bakufa bala mukamba sekwa.
Basumuki baboya nzambe batala yepamba tango ya bisengo.
Kasi kombo ya nzambe zalia makasi boboto ya yawe ya nkembo. Bakoli mbisa bango.
Muzina.
Muzina di tata, edi mwana, edi mpeve santu. Muzina di tata nzambe o. Ya Muzina.
Tombo la tombo yankolo
Sina di tata, edi mwana, edi
santo, musina di tata zambe o ya musina.
Tabuleiro Shiro here on Earthbeat on KRVS from title track to his album Muzina. I remember his performance here during the 1994 Festival International. Again, that was recorded right here at Dockside Studios, some of it in New Orleans, but Scott Billington producing and Tony Daigle helping out on the engineering. You're listening to Earthbeat here on KRVS Lafayette Lake Charles. Let's go out with some couple of classic Sukus numbers. We'll hear some Niboma and Pepe Kale in just a minute, but this is Kanda Bongo Man, two-time performer at Festival International in Louisiana back in the old days, 80s and the early 90s. This is one of his big hits called Bellamy.
Natuna
Going back to the 1980s with Kanda Bongo Man and his big hit, Bel Ami, Bel Ami. Thanks for joining us this evening on our Congolese musical journey. Earthbeat was produced in Cypress Lake Studios here on the campus of the University of Louisiana at Lafayette, who joined you in support of this station. I'm Cecil Doyle. Thanks so much for tuning in. Join us again next week for more sounds from around the world right here on Earthbeat. We're going to close out with one more classic Soukous number from the 80s. This is Niboma and the legendary Pepe Kale doing Zuke Zuke. Join us again next week for more sounds from around the world, right here on Earthbeat.
Hello, KRVS listeners. This is James Vanway. Join me Fridays, 10 to midnight, for The Fringe, 2 hours of underground music on KRVS 88.7 FM, Lafayette and Lake Charles, public radio for Acadiana.
Favorites this week on Harpistry, tunes from Scotland and Ireland. Tune in Sunday at midnight and Monday at noon, or on demand at krvs.org.